We are bitter, better, better. We the fighter, we the better, we the lighter. We are bitter, better, better.
Rabini vibes,
your boy,
news man,
the Empola,
Sanya mano kungoma, holy mother. Mwala yu mkuba,
mkuba.
Ntagala newe mba nisoba,
nisoba.
Ndefula landova,
onyambe tunzala wa mabe. Mwala yu mkuba,
mkuba.
Otagalia newe mba nisoba,
nisoba.
Ndefula liondovia,
onyambe tungana bebe.
Nga waize izo ize wati, ebye izo vya babye izo. Nga waize izo ize wati, bidibi dibi dibi ya babye izo. Gandhi na iwe vide eba holiday. Gandhi na iwe buluna teba holiday. Tubamu weekend, Sunday, Saturday. Haba time ukipa waku baby day. Ela vea iso nula kesawa. Lomu upe oti tufune ya wawa. Enu yomu saye tiye dawa. Kuhula chikomo, kuhula chiroa. Kitufu, haba fanga wa papa. Chopo na balulu matenga balitafu. Ulibanga ibuba. Baba batuona teso tubati tubaona.
Ntagala newe mba nisoba,
nisoba.
Ndefula landova,
onyambe tunzala wa mabibi. Mwala iwo mkuba,
mkuba.
Otagalia newe mba nisoba,
nisoba.
Ndefula liondovia,
onyambe tungana bebe. Dokana let me touch you body. Kambe titi wo let me take you mami. Mami tata bakulebe kwa mkika. Sweet, yeah, sweet, yeah. Kambe titi wo, kambe baby wo. Kambe titi wo, kambe baby wo mama. Choni na the baby, cheni na lina. Choni na the baby, 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 cheni na lina. Choni na the baby, cheni na lina. Choni na the baby, 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 cheni na lina. Nyimiru waka wina koka kakanya mai. Ya umande sande tusiba mchidongo. Ula bate siba tuona nivairu kata. Tumai tolo ni cholo chivairu cha. Mwala yu mkuba,
mkuba.
Ntagala newe mba nisoba,
nisoba.
Ndefula landova,
onyambe tunzala wa mabibi. Mwala yu mkuba,
mkuba.
Ntagala newe mba nisoba,
nisoba.
Ndefula liondovia,
onyambe tungana bebe.
Back to back to vene face to face. Aba Babiloni watu we space. Back to back to vene face to face. Twenye gere twe kubaba kisi. Chufu aba fanga aba papa.
Zawa ya banane yamba. Wana lilo kunde roti toto. Kamutambulia mtu wale kupaka wanambula. Ole boy, Robin Vibes, TSB Music, Manager Eddie. Mwala yu mkuba,
mkuba.
Ntagala newe mba nisoba,
nisoba.
Ndefula landova,
onyambe tunzala wa mabibi. Mwala yu mkuba,
mkuba.
Ntagala newe mba nisoba,
nisoba.
Ndefula liondovia,
onyambe tungana bebe.